Korontiyanko en arandewol surawol sappo e jowi. Joni bandiraɓe am, imi yiɗi mi siftorana on habaru belɗum ɗum ngaajinanmi on, ɗum jaɓuɗon, ɗum tokkoton boɗɗum. Barka majjum on kisi, to on jogake boɗɗum, waaji ɗum ngaajinanmi on. To naa non, on koli Yesu e mere. Mi waddani on fi ɓurɗum daraja, ɗum keɓumi. Kanjum woni Almasihu maayi gam hakke meɗen, non no goɗɗe aayaaje mbi'i. O uwama, o umminaama daga maide nyalde tataure, non no goɗɗe aayaaje mbi'i. O wangani Bitrus, nden o wangani lilaaɓe makko sappo e ɗiɗo. Gada ɗon o wangani tokkuɓe mo ɓurɓe ɗari jowi, isharel go'o. Ɗuɗɓe maɓɓe haa jooni iɓe foofa, amma woɓɓe maayi. Ɗon ma o wangani Yakubu, nden fuu lilaaɓe makko. Gada majjum fuu, min ma o wanganiyam, konde imi nandi e ɓingel danyangel ko sharel danyukingel waɗa. Gam mi woni ɓurɗo famɗuki nder lilaaɓe makko. Mi hewtaayi maa mi nodde lilaaɗo makko, gam mi torri kawtal yimɓe Allah. Amma gam yidde nde Allah holliyam, mi warti ko gonmi hande. Nden yidde nde o holliyam wartaayi mere. Mi ɓuri koo moye lilaaɗo huwuki, konde naa ɗum min huwata, ɗum yidde Allah gondunde e am huwata. To wala feerotirol, koo to min waajinani on, koo to lilaaɓe horiiɓe ngaajinani on. Ko min ngaajinta ɗum go'o, kanjum boo njaɓuɗon. To e ɗum waajina wiiki Almasihu umminaama daga mayde, no waɗata woɓɓe mooɗon e mbi'a mayɓe ummataako? Da mayɓe ummataako daga mayde, to da Almasihu umminaaka daga mayde wonɗon. To boo Almasihu ummaaki daga mayde, to waajinki ami wartii meere, nden hoolaare mooɗon wartii meere. Ko ɓuri non woni, min ngartii sheydu'en fewooɓe dow Allah, gam min mbi'ii Allah umminii Almasihu daga mayde. Amma da ɗum goonga mayɓe ummintaake, da Allah umminaayi mo. Gam da ɗum umminta mayɓe, to da Almasihu ma umminaaka daga mayde wonɗon. Da Almasihu umminaaka, to hoolaare mooɗo wartii meere, nden haa jooni on ngondi e hakke mooɗon. Nden mayɓe e kooli Almasihu kalkii wonɗon. To ni gam jonde duuniyaaru ndu'u tan ngaɗeten kammunde dow Almasihu, en ɓuri koo moye wartuki ɓe ɗum yurminanta. Amma goonga, Almasihu umminaama daga mayde. Kanko woni artuɗo ummaaki daga nder ɓe ɗum umminta daga mayde. Nde mayde warii laawol neɗɗo go'oto, non ma ummaaki mayɓe daga mayde warii laawol neɗɗo go'oto. No yimɓe fuu mayrata gam sumpo e Adamu, non ma fuu gooduɓe sumpo e Almasihu keɓan yonkiiki re'ata. Amma raano ummaaki mayɓe wa'ata. Arande Almasihu umminaama daga mayde, nden nyalde nde o wartoyi ɗum umminay fuu yimɓe makko daga mayde. Nden gaɗa o heɓii jaalorgal dow koo moye laamiiɗo, e koo ɗume laamu ginni, e kooɗeye bawɗe re'irde duuniyaaru waray. Nden o hokkita Allah nyaakumo dow laamu, gam doole Almasihu laamo naa Allah yowiimo dow wanywanƴo makko fuu. Gaño kalketeeɗo gaɗa koo ɗume, kanko woni mayde. Gam aayaare wi'i Allah wartirii koo ɗume ley laamu Almasihu. Amma nde ɗum wi'i koo ɗume wartiraama ley laamu Almasihu, to e njayri ɗum woni ɗum hawtaayi e on ɗon gartirɗo koo ɗume ley laamu Almasihu. Gaɗa Allah waɗii koo ɗume ley laamu ɓiɗɗo makko, sey ɓiɗɗo on warta ley laamu Allah gartirɗo koo ɗume ley laamu ɓiɗɗo on. Gam Allah tan warta laamiiɗo koo ɗume koo toye. To mayɓe ummataako daga mayde, ɗume gaɗanaaɓe baptisma gam mayɓe ngaɗata? To ɗum umminaayi mayɓe koo seɗɗa, gam ɗume ɗum waɗanta yimɓe baptisma gam maɓɓe? Nden gam ɗume min corata yonki amin koo ndeye? Goonga bandiraaɓe, mantoraaki ki mantortoomi on nder sumpotirki e Yeesu Almasihu joomiraawo meɗen wadi konde nyalde imi hade maide. To mi habdi iyimbe godube ngiku bodum marle ladde nder gariri apisa gam hebu kifi duniyaru ndu utan. Dume beido rimi, to maibe ummin take daga maide, sayengaden kudu vi uno, en nyamu, en jaru, gam jango en mayay. To onjabu dum majina on, jondo daki igodube ngiku kalludum, wonna ngiku botum. Ngarte nder hakilo modon nohani. Ale waduki hakke, gam iwodi wope modon, bengala andal do alla. Miwi unon gam shemton. Goddo yamai wia, no maibe ummi nirte daga maide, iirinduye bandube ummo dorto, an kangado, ta awi gabbel, ngel futata na ngel wati. Ko awuda fu, ko gabbel alkamari, ko wongel gabbel fere, ko fudi nandata iko awa. Amma alle ihoka kofudi nandi fere nonno osubiri. Ko iringele gabbel, iiri nandi dungel fudirta. Nafu balli ngoni nandudi, balli yimpe fere, balli marle fere, balli sholli fere, balli liji fere. Ko dumegondum ido, iwodi notu wai. Nonma, ko dumegondum der duniyaru, iwodi notu wai. Gondum ido, woduki majum ifero tiri, iwoduki fi gondum der duniyaru. Nange no delki tirta fere, leuru no delki tirta fere, kode no delki tirta fere, nden kode ifero tiri, konde hodere inonde delki torto. Non ummaki maipe wai, bandu uandu ndu nyolaindu, tondu ummi nama ndu nyolata. Bandu uandu woda iki, ndu wala sembe. Tondu ummi nama, ndu wartai, wodundu iki, godundu baude. Bandu uandu kairu hutirte nder duniyaru nduu. Ama bandu ummi ntendu, kairu hutinirte itondo. Nde iwodi bandu kutirtendu nder duniyaru. Nonma, iwodi bandu kutirtendu tondo. Gam, nonno duwindira. Neto arandejo. Wato Adamu, o warti godudo yonki. Amma Adamu shekitido, wato Almasihu, o hebi bandu kutirtendu tondo, o warti kokowo yonki kire ata. Na bandu kutirtendu tondo dum artata hebuki. Amma kutirtendu nder duniyaru dum artata hebuki. Nden dun heba kutirtendu tondo. Neto arandejo mbulbuldi otagira. Nden neto didabobo, daga dou o iwoi. Yimbe duniyaru ingodi bandu irindu Adamu tagirado mbulmbuldi. Jahaibe tondobo, bekeba yipandu irindu ondon iwoido daga tondo wato Almasihu. Nonno ngodirde nandi ondon tagirado mbulmbuldi. Nonma, enkeba yinandi ondon iwoido daga dou. Bandi rabe, imibia on. Bandu godundu kusel iyiyan, natata nder uro alla tondo. Bandu nyolaindu, natata uro alla tabitaingo. Ndare mibia on godun sirru. Na enfu mayata, ama enfu duwaili tanai en bali. Don idon, bomayuki hitere. Totum dudi luwal shakiti ingal. Gamto luangal dudama, maibe ummo doto ibali dinyolata. Nden enen fofobe, du wailitai bali meden. Gamdole ndu upandu maya indu, nyola indu, wartire bandu ndu mayata, ndu nyolata. Shara ngele bandu maya indu, nyola indu, wartira bandu ndu mayata, ndu nyolata. Ko ayare wii, dum hewai, wato, dum hebi jalorgal do maide, maide, to jalorgal mada, maide, totoke mada. Gam hakke woni toke podaide maide. Nden baude hakke to attaura iwi. Amma yetore tabita to alla. Kokudo en jalorgal. Barka Yesu Almasihu jomirao meden. Gam non, bandi rabe am bengidumi. Ndare botum. Togotum dimba on. Konde yengade kumbawotum waduki. Kuon kugal jomirao. Gam on andi. Kugal ngal kuantomo na imerengal woni.